nzima kubanye emehlweni bebonisa ilima ngahlale ethembeni ekugcineni ngizowina kwasineqaleni manje sekubukwa mina impili yashintsha umuzimisela ngithemba okuhle kuzokulandela imfundo ukhiye umnyango uzokuvulela kancane kancane uzophumelela sibonga umdali we sibonga abazali we bese ngadlali we sifunda singalali we usebenzile we usebenzile 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 everybody is feeling amazing uyamnandi lento it's a happy day. Everybody's feeling amazing. Ooh, ooh, I'm Nandi Lendo. Ooh, ooh, I'm Nandi Lendo. It's a happy day. Everybody's feeling
Who's 17 away?